nimeja usafi unabaya. Nimepata sijakosea. Jamani, this crush is on fire, on fire. Akia Mungu sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, mbaya. Girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, oh. Oh girl, you on fire. Penda ukidance slowly, ni hatari. Ukidance slowly, ni hatari. Ukidance slowly, ni oh.
Utakavyo ni tati, kwako I believe. Dunia yangu umeitawala, kwingine sipo. Nikiwa mapenzi karata, kwako nimeamba kopa. Nakupenda mpaka naogopa, usije kuondoka. Wanipatia faraja, haya sio mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi, sina simple. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya, oh. Oh girl, you on fire. Napenda ukidance slowly, ni hatari. Ukidance slowly, ni hatari. Ukidance slowly, ni oh. Oh, you on fire.